fresh, fresh.
Mr. Puta Tulad.
Give it up.
Set by
the
dad. She said, we say. Abanandi bonse bale fumapo lelo shete akamusanse konsakarulako kale kale mudina ichinja natikambo kutantulaka bondi madama bali sheta yonse kubuka fyalizanda
iyo patience nawe
anakana suka nalekako nalekano kutemwae
iyo energy nawe
Nanaka nasuka nalekako Paka nanaka nukutemwae Nalekako Nasuka nanaka nukutemwae Nalekako Nanaka nalekako
Shibe pwati ngati tapo fya bunani bunani bwa muntu bangi kuwa ba munani kuba mo love na ine tachaba easy fuye wash papash panga peasy the 40 and the muntu na temwene wipe akakutemwena kopana temama tize muntu fai kole mulela we mukwasi takwani sokulo lelo kwalelo lela yes if it ya majabo tobela tshapwa ili ngiba munina never twafwa atabane
iyo patience nawe Anaka nasuka nalekako Naleka nukutemwae
Iyo energy nawe
Nanaka nasuka nalekako Paka nanaka nukutemwae Nalekako